trendybeats.com.
Nicole, banda kitu iko tashindo menizungusha paka kifuniko sinkeleleshe staki lecture siko mafundisho acha nkonyeshe vyo nacheza kuna star kuliko bench player unafurisha chest kama sata westmake unashindana breaststroke na papa liko nangoja nete tension na drama juko out niko out pia nime let go mapaja dress tight kama glove na yo cleavage inazoza natiririka kama leakage ni makosa na na whatsapp checki image kena chocha wacha nkonyeshe vile female anasonga maliko inje na maninja unekagua imchezo ulinifunza saini mina kuchanua likuwa napiga unakuwara kuzichukua leo na lala ukiwaza kanda panua my nigga calm down utakufa na overthinking masani chache ni momo ni wanga mingi na siku sikipunguza simping kwa kwa kelele tamashani tuko masipping kenye unadu neza du pia 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 Kenya unadu neza do times two Mekwanga mluz tangu through and through Kona kushuku na mbiwa mpeane proof Na mezo chungu na chupa ya malibu busy stressing Nafala kwa maja na rombo samwili sexy Kajita mkutano nkajambia femi ujipendi Sezi ni mawano mia liver ninja pending Narudi satano narudi satisa freshi Niko kwa flow na na go slow Revenge time kwa baridi kama cold slow Nauliza ndarudi sangapi mia dono Kona mshikaje na maganji na natrodo Maliko inje na uninja naikagua Imchezo linifunza saini mina kuchanua Likuwa napiga unakuwara kuzichukua Leona na loki waza kanda panua My nigga calm down Utakufa na overthinking Masani chache ni momo ni wanga mingi Na siku sikipunguza simping Kwa kwa kelele tamashani tuko masipping Kenya unadu neza du pia 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 My nigga calm down Utakufa na overthinking Masani chache ni momo ni wanga mingi Na siku sikipunguza simping Kwa kwa kelele tamashani tuko masipping Kenya unadu neza du pia Kenya unadu neza du pia Kenya unadu neza du pia Kenya unadu neza du pia
More music on trendybeats.com.